batake Paul fade Efesnabe. Efesnabe simore go. Komin Paul, nelado Yesu Almasiwe sago Allah, windi odo batake. Mbode winda onon senibe wanbe Efes, adi yankobe hapundirbe Yesu Almasiwe. Yo babmen Allah e jomirado Yesu Almasiwe mbadan on mojere e dejre. Jettode ngode ni Allah jommel Yesu Almasiwe ba mum kadi. Dokirde ne kabundiral men e Almasiwe kala barke ruhu yankejo gondo dow asaman. Ngati o subi men ko adi aduna tagede e kabundiral men e Almasiwe mbele eden gona senibe be ngala ella e yeso makko. E yidde makko o fodani en gila adan wadirden bibbe makko Yesu Almasiwe sabu ko dum wonno anniya makko mo lellirno sago makko ngam mawninde mojjere makko teddunde nde wuro kiren kursinaado makko nde e kabundiral men e makko kanko Almasiwe en ciotirama jijam makko dam toña geeji men jaafama tolno kewal makko mojjere mojjere nde yuppire men hakilantaagu timmungu e gandal timmungal o andini en sirlu sago makko fodore nde o anniyino tabitirirde mo ngam sahaamo fof timmata o rendinde fof e kalfandi horejo goto Almasiwe gilo ko woni dow asaman ha ko woni e leydi e kabbodiral amene makko min cubama minen adinobe fawde damaawo amene Almasiwe be Allah timminirewo fof anniye mum e sago mum o faccinari min fodore mum ngam mawninde teddungal mum e kabbodiral mon e makko ononne on gongdinimo ciagal de nandon kongol gongangol hono kabaru mojo dandudo ono on lowama ruhu cennido podanodo o lati e mon jelode ko on ruhu cennido woni taylari donumen ha nyande ciotigu tabiti teddungal makko mawnina ko dum wadi minne tugudende nan mi holare mon joomirado Yesu e yidde ne jogani don senibe be fof mi serani e yettude Allah ngam mon bodo siftoro on e torali am bodo toro yo Allah jomi men Yesu Almasiwe babirado jom darja o rokku on ruhu hakilantagu pamno on holi kanyum penyinano on dum ha gandon dum yo uddit berde mon ha pamon holi damaw kabbingo e ewnango makko holi mangu e teddungal ndonu sendib mu jogi e holi no bawde makko mawde ha ala ko foti gonire men enen gongdinbe be ko den bawde cembolinde o wurtinir Almasiwe e hakkunde maybe o jojjini dum nyaama makko dow asaman do jimni dum to woddi e dow dendangal ko wodi laamuji e bawde e kala inde wawde innede hande e jango fof o sakki hunde fof e tes jaburdi makko kanko Almasiwe o rokki mo wonde hore dental gongdinbe jimde e fof nde manam bandu makko ndu ko ndun bandu woni timbene makko kanko kebbinowo fof hunde fof o Efes nabe simore didi onon non kon maynobe sababu de tonyangeji mon e bakatuji mon di gurndon adan de dewanodon aduno o e gardido bawde weyo o seitane laamido lundibe Allah o eden fof koy ben lundibe jeno den kabbino den adan koy muyoji ada yen dewando den koy sago balli men e hakkillaaji men enen no gaadurudo den adan ni fitina Allah fawrino e men kono fawri wadbe beni kono Allah ina heewi yurmede kadi sababu ndi yidde mawnde wuyidi ende enen maynobe sababu ndi tonyangeji men be o wurtidini en e Almasiwe ndandira don ko mojjere Allah o ummidini en e makko o jojjidini en dow asaman e kabbondiral men e makko kanko Yesu Almasiwe ngam hollude jamonuji garoji no mojjere makko mawniri ha ala ko futi o hollira dum karay siragal ngalo jogani en e kabbondiral men e Yesu Almasiwe ngal nden non Allah dandiri on ko mojjere mum rewni dum e holare mon dum yowitake golle mon yowiti koy dokke Allah dandore mon wona njobdi golle mon bela hay goto ne wasa farnade hen ngati ko el golle Allah o tagiren e kabbundiral men e Yesu Almasiwe ko bela yo en bat golle moje de wo adino fewjande en de nden non ciftore dum do onen be jibinaka yahuden be yahuden be mbiyanno solimaaji ndutto mbiya koy mumen bornibe tawa tugni koy maande de yimbe badata e balli mumen ciftore e on saha on galano Almasiwe on galano gedal e gendi Israila on jeenaw koy aadiji di Allah fodanno lenyul mum di on galano damaw on galano Allah yaduna kono non joni e kabbundiral mon e Yesu Almasiwe onon woddunobe adanbe on badinirama djidjam makko dam ngati ko kanko woni deejre men kanko battude en gotum e dow ko fusi balal gonnongal hakkune men gal o ittiri ngonyam tumagu ngu bandu makko o jengni sareo e jamiroji mum e sardiji mum ngam wattude leddi didi lenyol gotol kesol e der kabbundiral mumena makko ko non o addiri deejre wondude ngam hawritinde di kanji didi fof e Allah e wattirde di bandu wotru fengirde de ko don o firti ganyam tumago ngu addimo ko habrude kabaru mojo hono deejre mon onon woddunobe be wondude badinobe be ngate kabbundiral men e makko minene mon fof en dañino badurden baba o tawa koy ballar ruhu goto o den non on natti wonde hobbe wala tumarankobe ko onon e senibe be dendi gendi njeedon koy galle Allah he ko on maadi ndariindi ko nelabe e annababe nguni ngorondi mon ko Yesu Almasihu kanyum e hore mum woni hayre lobbudunde ko kanko rendinta mahater ndi fof ndi bamto handi wona suudu jomiraado senindu onon ne ko kabbundiral mon e makko rendini on mahi on wadi on kodirka Allah wadiri on dum ruho o Efes nabe simore tati sababu de dum mbodo nyagano on min Paul chokado Yesu Almasihu ngam mon onon be gona yahude en o mbodo sikki on nani mojjere de Allah resdimi ngam monde o fegnani kam lowdi sirlo o andini kam dum hono no bindirmi e kelme dabbe downi so on taride ma on baw andude famamu e mo jogani mi sirlo Almasihu o on sirlu andi nono ka bibbe adama e yontaji goddidi kono joni Allah fegnanirimo ruhu o ngam nelabe mum e annababe mum senibe be koni sirlo o lelori sababu de kabaru mojo be gona yahude en be e yahude en be dendi donu dendi bandu dendi fodore de Allah wadi e Yesu Almasihu de ko on kabaru mojo charwatmi e dow mojere de Allah rokirimi bawde mum de min burdo famdude senibe mi rokkama mojere habrude be gona yahude en be barke mo ala kerol gondo e Almasihu o mi rokkama kadi lernude no sirlu o timmirta hono sirlu cuudinodo gila awlan to Allah tagdo fof o hono non joni laamuji e bawde gonde e weyo de gandi hakilantagal Allah gal e del sifaji mum fof gandiringal dental gongdimel gal yowitade fodore makko gila awlan de o gollori Yesu Almasihu joomi mende kabondiral mene makko kanko Almasihu o rokki en ciusal te uditani en damal badorade Allah holare mene makko sababunde dum mbodo nyaago on woto lepte pawetede am ngam monde jammi non den lepte ko teddungal mon sababunde dum mbodo ni diccano babiraado mo leñol mum fof innitorto gilay leydi ha dow asamano mbodo nyaago mo yo ruhu makko rokku berde mon sembide tolno kewal makko darja mbodo nyaago mo yo wade mon holare bele Almasihu ina hoday berde mon kadi tabiton e yidde no lekki nyibirta dadi mum e leydi ni tungno don hen bele odon bawa famdude e senibe be fof njuutendi njaajeendi towendi e luggeendi yidde Almasihu de bodo nyaagomo kadi yo famno on den yidde diwtunde famamu yo fof bele o mo hebbinira on timmende makko kanko Allah faade jom kattande wadirde bawdi mum gollotode e men de ko wappiti ko nyaagotoden ko wala ko mijotoden ko te dungal wodanimo e der dental gongdin be he wodanimo kadi sababu de Yesu Almasihu e der yontaji fo gila awlan ha abada amini Efes nabe simore nay den non min chokado sababu de jomirado o mbodo waajo on yon ngur ngurdam kandudam e ewnango go Allah ewni yon go tawa ko yankinare e neware e munyal njogondirte munyal tawa ko e der yide tinnodon e fandinirde gotaagu ruhu o deejre hakkunde mon bandundu ko woturu ruhu o ko goto hono no dama o gongo e ewnango go ewnano don ngu woniri gotuni jomiraado ko goto holare de ko wotere baptiste gongol ko gotol Allah o ko goto ko kanko woni bammu yimbe fof jimi e fof wondi e fof woni e fof goto e men fof hebiri dokkal mum e mojjere Allah he no Almasihu betaniri dum ni ko dum wadi ine wiye
o ngabbi dow o nawari maccobe o wadani yimbe dokke
kono holi ko firti o ngabbi so wana o adnoma tellade ha e nokkuji burdi lesdude leydi tellido o ko kanyume horimo woni ngabbiddo jime asamanuji fof o ngam hebbinte fof ko kanko rekki be wonde nelabe rekki be wonde annababe rekki be wonde wajotobe kabaru mojo rekki be wonde aynabe janginobe o wadiri non ko ngam heblude senibe be ha mba wadde golle service de mbele bando almusiwndu ina bamto ha keben wonde gotum e der holare men gandal men e bi Allah o ha nyane gonden timube daribe darde yirundirde timende almasiwnde hono non natten wonde wasnube be yimbe kaytinta njaayira gande kala ciirol majjinira peje mumen e komtali mumen gonen wajundirobe gonga e der yide mbele den bamto e kala fannu ha badoden hore men de hono almasiwo ko kanko addani terde bandude fof nangundirde ha tidi ko kanko addani gulde bandu rendinde terde fof hono non so tergal fof wadiri golle mum no haniri nden bandu fo mawnat bamtoto e der yidde nden non ko dum do biatmi on ko dum do cetantomi on e yeso jomirado on potani hankadi wurdude no hefere beni sabu mijoji mabbe di ko mere be jogi ko hakkilaji nibbi be jeyaka e gurdam dam Allah rokkata dam sababude humam binnagu mabbe e titgol mabbe koy hay gacce gote be ngala be gullima e gede gamutinde abe kuñdi e dendangal gede tunwude kono onon wona non jangirdon almasiwo so tawi kay ko kanko tigi kalandira don hala mum jangindira don no gonga o wonire makko ni kanko yesu koni jangindira don mo borade neddagal mon kingal jerondirgal e gurdam mon gadanam ngal muyoji puntoji bonnata ngal dalde ruhuji mon kesditine bornade neddagal kesal godgal pewal e senare gongdunde ngal Allah tagi e sifa mum ngal nden non cere e fenande kaldate gonga ngati enen fo ko en terde bandu wotru so on cheki woto bakkodine woto nange muddu on e fitina woto dokkate iblisa damal yo gujjo natto wujure watta tampude wura e warñende mum waawa wallude wasbe woto konguli bondi jaltate kundude mon kono so hala yonti kalate hala njotka mbawka bamtude e barkinde hedotobe be woto gaddane ruhu Allah cenido o sunare ko kanko jelira don ngam nyalawmo ciotigu mono ngite kala mette berde mon cieron e laaware fitina dukoji e bonnidde wodbe ngope dendagal nyaadre mojjondirte e koye mon njurmondirte njaafondiron no Allah yaafori on e der kabondiral mon e almasiwu oni efes nabe simore joy nden non ngone nyembobe Allah tawde kon bibbe mumbe hursini ngure e der yidde no almasiwo yidri en sakkani en hore mum no urateri beldini woto fijirde e kala tunde e yidnede ginne e hakkunde monni tawde kon senibe ndoge ko gamutini woto kalate hala puyka woto jewtete jewte tunude sabu hanani kode e yettude Allah ngati pameno mujji hay pijo goto hay tunudo goto hay jinnaado goto hono dewo sana munuji ronata laamu almasiw e Allah ngu woto hay goto funtiron hala puyka ngati ko dum addata fitina Allah e dow lundibe be nden non woto jokkondirte e ben adan ko nibbere gonno don kono joni e kabbondiral mon e jomirado kon annore ngurde no bibbe annore ni ngati ko annorde jibinta kala mojere kala pewale kala gonga njiloto de ko weli jomirado o woto nannate juude mon e golle de ngala nafore golle teede e nibere mbejnateede ni ngati ko be badata e sunde ko ina hersini ni hay halde kala ko wejna feñat ngati kala ko feññina leerat ko dum wadi ina wiye
an dani do fin ummo e hakkune maabe almasihu o yaynama
nden non ngayne ngurdam mon no feewi taw wona no fuyibe ni kono hakkilantebe ni kala mosel ngel danjon naftore de saha o ngati jamani o ko bondo ko dum wadi woto pamde koye paame holi ko woni sago jomirado woto jare ndiyam resen ha mandilon dum ina hanturidi keewe ruhu o jewtiron jabura manoje e jimbi ruhu yankeji jimiron jomirado jettiron dum berde mon fo no potiri e kala saha e kala fannu jette Allah baba o inde jommen yesu almasihu yo goto e mon fo jaban goddo o e der kulol almasihu onon rewbe yo goto e mon fo jaban tu jom galle mum no jabaniri jomirado oni ngati ko gorko woni hore jom suudu mum no almasiwo woniri hore dental gondibe gal hono bandu mum ndu dandi kanyume hore mum ndu no dental gondibe gal jabandiri almasiwo ni ko non debbo fo foti jabandirde jom galle mum e kala fannu onon worbe njidire rewbe monno almasiwo yidiri dental gondibe gal sakki hore mum ngam magal ngam senude gal ciagal nde labbiniri gal lotgal e kongol mbele ina darna e yeso mum gal dental darjungal tawangal ala tundi gal ala nyurbi gal ala nando tawa kongal cenigal gal ala ella hono non gorkine foti yirde jom suudu mum no bandu mum ni kala jiddo jom suudu mum yidi ko hore mum ngati hay goto meeda anje bandu mum kono wurnat dum topito dum no almasio wadanta en enen dental gongdin be gal ni sabu ko en terde bandu makko
ko dum wadi gorko hertoto yummum e bammum habbo e jom suudu mum kambe dide fo be gonta bandu wotum
on sirlu ina mauni mbode wi on o halata ko hakkunde almasio e dental gongdin be gal kono no way wade fof yo gotey mon fo yidir jom suudu mum no hore mum ni teyo debbo fof teddin jom galle mum Efes nabe simore jegom onon sukabe doftode jinnabe mon sababu de kabondiral mon e jomirado ngati ko dum woni ko feewi woni e jamirooje de winde
teddin yumma e bamma
ko den adi wondude fodore fodore de nani
mbele ade welto njuta balde e dow leydi
onon babirabe woro mettinte berde sukabe mon nehatebe denti nonbe e lawol jomirado onon jiyabe doftortode halifa mon aduna kulol e signere tawa koy berde labde hono no doftordon almasihu oni woto gollantodebe e jese mabbe tan gam weltindebe badirte sago alla berde labde no jiyabe almasihu oni gollanistode be himme ha wayno ko jomirado gollantodon wona yimbe gandon kala baddo ko moji so dimo so dimajo ma jomirado yobdum fodde golle mum onon halifaabe ngore non e jiyabe mon woto girbodebe gandon kalifa mon onone mabbe fof nana dow asaman te on jinganta hay goto ala ko heddi so wona wiide on yon cembulin e kabbodiral mon e jomirado o tugno don e bawde makko de gala nandode ko cie jogitaaje de alla rokki on de fof mbele don bawa dartade peje iblisa ngati wona tewi jijam cipirten cipirten ko laamuji ko bawde ko alifaabe o aduna nibbo ko ruhuji bonande gonde weyodi ko dum wari kocce jogitaaje de alla rokki on de fof mbele don bawa dartade nyane jangu bongu ngu tiidon ciagal de kabi don fof ha jofi nden non ndarode ndatodon gonga bornodon pewal no wutte palotodo kureni bornodon kabaru moddi dokkowo dejere wono pade gam fewni tanade fof e kala fannu yo holare won jogitaari ndi bawdon nyifirde dendangal laaji kuboje de bondo weddoto onde yo dandore de won lafa jamdi e koye mon cindodon hala alla karuhu o rokki on kaano silama e kala saha torotode kala torogol tawa ko ruhu o dewñinta on kagoline hen nangtorodon hen muñal ñaagono de dendangal senibe be ñaagaron don mi newnanede kongol mbele kala de mubbitmi hunukam mbodo andinira ciusal sirlu kabaru mojo mo njodanimi der kaso ñaagano de kam haaldude dum ciusal no hanirini mbele onon ne odon natta humpede mi gandon no ngorumi tisiki bandirado mo korsinmi cariro jomirado adi yankagalo maro ko on kabaram fof wadi mi nelde mo e mon ko mbele odon gandano min ngori e mbele o mo sembina berde mon bandirabe yo allah babo e jomirado yesu almasihu mbadanon dejre e yidde wondude holare yo allah wadan mo jere dendangal joganibe jommen yesu almasihu yidde de horata